kwezwentaba yathondiwela othandweni yathongathonga kwezwentaba yathondiwela othandweni yathongathonga kwezwentaba yathondiwela othandweni yathongathonga kwezwentaba yathondiwela othandweni akukho sizi akukho mini yezondlula lisendedwa akukho sizi akukho mini yezondlula lisendedwa mana kancinci ndithucingisisa andinakuphosisa mana kancinci ndi ndithucingisisa andinakuphosisa sizi akukho mini yezondlula lisendedwa akukho sizi akukho mini yezondlula lisendedwa mana kancinci ndithucingisisa andinakuphosisa mana kancinci ndi ndithucingisisa andinakuphosisa
Ah.